DJ Perez. Internationally connected. All the hits, all the time. DJ Perez.
It's platinum. Zombie.
In the mix.
Unacheza iso kutu
DJ Perez 254. The International Boy, DJ Perez. Follow at DJ Perez 254. DJ Perez.
furaha ni tabia, una kila sababu ya kujivunia ile. Namshukuru Mola
Perez on the ones and two.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, una kila sababu ya kujivunia ile. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tukimbukia, ukinigusa ndo nazimia ile. Yani kila kona, yani kila kona.
DJ Perez on the ones and two.
When the music is hot, is hot, we have to take it from the top.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, una kila sababu ya kujivunia ile. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tukimbukia, ukinigusa ndo nazimia ile. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tukae, kwenye kiota tukakae, minawe ujini kubebe wa shangai, kwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotai, minawe unakula pia wala huna fito, chujuza kunitoa majicho hata uvaibunia, bado uko simple unapendeza. Shepu sini kiuno kikiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua koki ya nini mafuriko, meniweza. My baby, tell me, tell me. Oh my baby, tell me, tell me.
Mewo, sabes bem que tu és a única metade de mim, metade de mim. Mon amor, és isto aqui de todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no loop. Vamos pra mamá, pra papá, vou fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata choco choco, tu me tocou. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata choco choco, que me tocou. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Oh my baby, te amo.
Kosha, fundi akia Mungu anajua agia na chosha. Doto zinapiga bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mba.
DJ Perez.
Natoto kosha, fundi kani kosha. Fundi akia Mungu anajua agia na chosha.
Perez.
Natoto kani kosha, fundi akia Mungu anajua agia na chosha. Doto zinapiga bila kuonga,
ya kwa kiojanja sina kani
chuna kama mba.
Follow at DJ Perez 254.
Natoto kani kosha, fundi akia Mungu anajua agia na chosha. Doto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby, closer. Oh, mama, take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidokido,
ayana.
Fanya ka unapiga deki,
ayana.
Becky, give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana. Hey, the way you move your waistline, ayana.
God bless your father, Ayanda. Hey, umogo magaribi, baby, Ayanda. Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi doki,
Ayana.
Fanya kauna biga deki,
Ayana.
Deki, give me some cake,
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
Log on to www.djparis.co.ke.
Unataka benzi ama unataka benzi? Unataka
DJ Perez.
Unataka benzi ama unataka benzi? Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Mama,
mata nikupangilia kama kuku wike. Mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia nikamate mgongo. Niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. Ni wewe mimi na die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Ni wewe mimi na die, die, die. Paka kileleni. Amini naposema na kupenda. Amini naposema na kutu right.
I love the way you
take it down low.
I love the way we take it,
take it down low.
Give it to me baby,
take it down low.
Umuliza mambo ya
mambo, take it down low. Niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie, lie, lie. Niwe na die, die, die. I swear I don't lie. Kibombastic mama,
lambe design gani?
Nikumogo,
nikulepe design gani?
Nikumogongo,
oki majesty.
Nikumogongo,
amatai
kashi. Nikumogongo,
nifunge vao.
Nikumogongo,
Kironado.
Nikumogongo,
baby fantastic.
Nikumogongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah.
I swear to lie, lie, lie. You and me not die.
On the ones and twos.
Mama, 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 mama na niloa Kozi pene kata palo wa Mako, polo Waimo na abi onda teile Mako, polo Waimo na abi onda teile I keep a distance I keep a distance Oh, oh, I keep a distance I keep a distance Sura ya pesa, sauti ya mitonyo Natafuta sio kibisho Wanga wanateseka na kuchonga midomo Sijali na wafungia vio I make million, million The more you hit, the more I make more billions yeah. Witcher man, chili man Niko omane na kula zangu biriani Wanaroga upate kidogo Ukipaka wanakuwa mboko Kumbe wanakula mbaki sogo Amwaka huu watotaki shogo Atu cheki na kima tusijevu na mabu Ukikosa ishima ujue na kuzingu Mke na mpa pesa we unaleta mau Sao kijilengesha nikikamata na uwa Wama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Wama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Mako, kolo Waimo na abi onda teile Mako, kolo Waimo na abi onda teile I keep a distance I keep a distance, oh, oh, I keep a distance, I keep a distance, oh, oh.
Started from the bottom, now we here, to the zip, make big money, to I say, Arieko juu, mfate uko juu, singo jena, na utapo fika juu, kaza kamba usilege.
Kaza inatetema, oh, inatetema, Zambia inatetema, oh, inatetetetema, Vanista, stampa.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willow, check it still on. There's a crew on me, a bill of zero check. Sasa Naito hero. Read between the lines, hitter, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
The international boy. DJ Perez.
Sansima, toto mpe funguo za bima. Nitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dinner. Santana, Santana, kitandani maji majana. Santana, 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 kitandani maji majana pambani Kana inama, kana inama, kana voyoko taka mawasama Mwiri kwiri, siko pesh, siko pesh, na mpambiri mbiri, sina break, sina break Na kadundisha mwiri, kitenes, kitenes, kameni kiri kiri, imara kesi Asa nioneshe haricho kupa mama, suguwa, suguwa Sugu, sugu, mama we sugu, sugu,
Zlatan,
Zawi, sugu, sugu.
Tazo na pini pini, ama kitato, kupakwa chini chini, ama kwa mbako. Goli sa pini pini, ama kimako. Chenga mwilini, pini yoni boko.
Amake!
Udi, 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 udi Katoto kako gudi, gudi, gudi Mudi, 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 mudi Navyo katafuna kama fudi
Oya, katoto yani dosa lale Yee,
dosa lale
Nakapa fishi kambale
Yee, wakambale
Kibidu, bidu
bidu
Pindu, pindu Yani nakachimbu, chimbua Nambandika, pandua Oda da da
da da kama gaga limekoma kwenye nguo
Sugua Sugua Sugua
Fani boy
Sugua Sugua Mama we
Kama unapika basi nije kupakua Chuchuma kwenye chocha mabua Ila chonga mchanga singie kitumbua Chuchuma kisha ulegeza nyonga yo Chuchuma unitoneshe kidonda yo Chuchuma unanyoka na konda yo Chuchuma kwenye mlima kidonda yo I
katoto
moto moto
moto moto
moto moto
bye bye koko
moto moto
joto joto
moto moto
kamata ukuta shuka mbaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa kina dada mko wapi basi muingie kati chuchuma 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 kimbao mbao tukunyema pilau lau nipe supu tena mashau shau kana sinema yani kana kula ndizi bila kumenya basi nipe za kichina
samba
fanya kama Bruce Lee
samba
viuno vya kusigina
samba
fanya kama Jet Li navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa ito na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito I can't toto
moto
moto moto
moto moto
I buy coco
moto moto
joto joto
moto moto
kamata ukuta shuka mbaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
kina dada mko wapi
Cheza isoko. Ora, can you
binuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Binuka binuka basi isokoto. Binuka binuka isokoto. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Pele kempera pera. Maria baby wantara mera, mera, mera. Nionyeshe makeke, inataka hiyo dede. Popote ni kukamata, uli nipake mati. Inataka leo ujibami, mesonga ni kupakate. Yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka, binyuka, basi isoko. Yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka, binyuka, basi isoko. Zingisha mingaza ukitetebeka. Safisha kiwanja inoboma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby dumi koko najie sokoto. Ikune kama nazi sokoto. Ikaze kama najie sokoto, 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 sokoto. Baby do me coconati, sokoto, ikune kama nazi, sokoto, ikaze kama nazi, sokoto, 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 sokoto.
Yemi kama kota, baby, baby, baby kakarate, baby, 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 baby.
Fanya kama unacheza iso.
Kya match me? Why you them walk up here getting up for me?
Yeah.
Drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Sogea, sogea. Kwa kwa popambe, oh kapotea, kapotea.
Kome sambe yo kidedea kidedea. Mashaki ya mganga wame ya kusea. Wame kuja kusima kumba na chochea. Wana upepea moto korea korea. Nasani mini wa chezea chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao pigia bao. Haya. Sisi so size yao. Fuja vijenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevalia msuri. Tatu mwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri urizia na nitanga nguri. Kama una imba imba ni kuitikie. Gome na noga kucheza mto kupigie. Cheke urie ishike yachie. Uzangu na mie kache ni mtulie.
Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika kamata. Shika, sukuma, tune, shika, shika, kamata, shika, sukuma, tune. Bosika fuko kwenye chuma cha reli. Bosika mka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipishiri. Kiwanja hakiusi mkupa matapiri.
Survivor kwenye jango komando. Kijijua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukufui nguo na vwa majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vwa pape na kwa kamba daga kibua. Shike, shike segiri rangu narijua. Goma inoge kerele zangu paka na pasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, koja, kojea. Tokea, sogea, okea, ongea. Sugojo simuliwe una machu ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, urie, jishike.
Uyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja mungu ya kujosa. Fiti nanana, sigeuze changamoto. Maneno mwachia minanana, dawa ya moto ni moto. Unanana, wako wala sema konde atapotea. Konde atapotea. Jembe kati ya gia chombo hiyo inapepea. Chombo inakula kwa kasho. Nipatacho naridhika. Subiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie, I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho rambu sijui.
Wanako wana kuchukia, tena umepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, na kuzijari wetu mia kuwabia.
Sinaka sifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawana wa.
Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi sibariziki, bure utaki mbakazi.
Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu langu itafika. Nenda wambie, wambie.
I'm not going to be able to do it. Kunako
to download my mixes, log on to www.djparis.co.ke. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki pipi.
kanipandisha midadi, nikimuona begi ya zikali, moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi, chepula kela nikiminadi, mtoto nani malizia mtaji, akili kwa kiasi chaji, natapata pa kama mfamaji. Te Kenya,
Te Kenya,
kani te Kenya,
Te Kenya,
amenishika kwenye paja,
Te Kenya,
nampeja taja,
Te Kenya,
te Kenya,
Te Kenya,
kani te Kenya,
Te Kenya,
amenigusa kwenye kwapa,
Te Kenya,
yani mara huko mara hapa,
Te Kenya,
kani te Kenya katoto, kani te Kenya katoto, kani te Kenya katoto,
money boy,
te Kenya katoto.
Nikika tekenya, kana tekenyeka, yani kana cheka cheka, kameni tekenya, kana vitetemesha, wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juga na mabaro,
tekenya,
upepo suku mangalao,
tekenya,
ukizungusha mama na pagao,
tekenya,
adibiri kala mwaga kahawa,
ukikati kakigugumizi,
masai kanipadawa nisha tafuna mizizi,
wanikatisha
kichizi chizi,
yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi,
pina mugongo. Ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kama muzika goma kwenda.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kizombe nina toka milenda.
Kani tekenya,
te Kenya,
te Kenya.
Kani teke, te Kenya,
te Kenya.
Hamidishika kwenye pati,
te Kenya.
Namdaja taji,
te Kenya.
Teke, te Kenya,
te Kenya.
Kani teke, te Kenya,
te Kenya.
Aminigusa kwenye pati.
Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado mko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, niwe iwe abiria. Nafsi unainyomonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona,
eti lini utapata nafasi.
Sonona sonona,
oh baby yoyo, nambie basi.
Sonona
sonona, nafsi nyonge naishi kwa wasi wasi.
Suno na suno,
beba wangu moyo mwepesi kakaratasi.
Suno na suno na,
mwaga wino wakalamu ya penzi langu. Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimuoga macho usoni, sijeshikwa na kwikwi kimasihara. Sema niandae vipopcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na hisi la moyo shambulio. Nifanya chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona,
eti lini utapata nafasi.
Sonona sonona,
oh baby yoyo, nambie basi.
Sonona sinyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona,
beba wangu moyo mwepesi kakaratasi.
Sonona sonona,
the international boy DJ Perez.
Ni maombi, sio juju ni maombi.
ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Magoti mnipige, niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi. Si kelele, ni maombi, ni maombi. Sio juju, ni maombi, ni maombi. Si kelele, ni maombi, ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale, ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi. Si kelele, ni maombi, ni maombi.
The International Boy, DJ Perez.
Tufute tofauti zetu, mimi na wewe.
Nisipokubali hata upenzi ile silioni. Yoku imegundua ulinishusha daraja liti ya huruma tairi kweli file litangatanga kukicha nilikosa nini hani hadharani kumbe bado namshika mkono ambaye baba nani naya najilia yoyo hata nani kubulani ni mama mamae kisirani funzo sofundika mumo matatiko kubulani ni mama yoyo matatiko kubulani ni mama
Changanya, sio nisisiki Nimejaribu nimekwama Hata juzi juza nilewa sana Akalala ba vile vile Miliri mpenda kweli oh 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 Kama na mapepo pepo ya barini Shida 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 gani oh Hivyo ndalivo oh 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 Hadharani kumbe bato na mshika mkono ambaye Baba na nina ya najili yao mama wora oh. Hatia ndani gubulari ni mama, mama ye Kisira nifunzo sofundika mama wora ah, Matatizo Gubulari ni mama Sana kwa mare Matatizo Matatizo
Jipinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Jani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama fita Suruari pare vyatu kule Slare lare kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Joni kutunze maybe wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king agiza tutaletewa Kiwa queen kwenye nyoto tapepewa Yongeze dongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba kisha lewa
Asema baby ya pocket, baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pocket, baby ya pocket Ata jambazi suguri na pigega sauti
Stop, twende taratibu kama unasinzia
Yumba
hey.
Yumba
Kiwa kalibu unakumbatia
Yumba
hey.
Yumba
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
Anase
Yumba
Liye karibu unakamatia
Yumba
Anase
Yumba
Oh na 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 na
Funga funga mishkaki Funga na opaki Rumba taki taki Nore gumba happy Yumba yu yumba chini Yumba katikati Yumba yumba mwili kama umeregea nati Samani nambo na yopiga haipatikani Umepotea uliza google takupara mani Kama unachuki ota mbao payangani Aupasue aldi wingi ukaendani Bado na wagongea gongo Na kumaria mchongo Na shushia vigongo Mevaria usongo Kwa mangoma msondo Uongo anajua mungu mwenye mbingu aldi na udongo Mzeka sema sense magosha mpera mpera Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
Asema baby ya pocket, baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pocket, baby ya pocket Ata jambazi suguri na pigega sauti
Stop, kwenye taratibu kama unasinzia
Yumba
Uye yeah.
Yumba kiwa kalibu unakumatia
Yumba
Mkia
Yumba
Kwenye taratibu kama unasinzia
Uye yeah.
Yumba
Mkoli ya rogo
Vicky Pandas
Acha mapenzi rani dunia Nilikuono kanivutia Baby You're everything that I need baby You better know Wengine wapulize gunia You're my beautiful peacock Taputunza kamtoto Ototo sitoto Mtoto kiboko If you don't mind, let's take a photo Yeah, photo Kisha chora namba kwenye telephone Yeah, yeah, yeah telephone. Oh baby, let's take a photo, baby, photo. Kisha chora number kwenye telephone. Hey, telephone, leo tujuhani. Hey,
we can get enough for you.
Hey, hey,
ever since I met you.
Hey,
my baby,
how don't you do don't
you? Ever since I met you.
Hey,
we can get enough for you.
Hey,
I'm gonna leave you, baby.
Baby,
you want it, don't you don't you?
Yeah.
Oh baby, you fire, fire. In your eyes I see fire, fire, fire. You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. You're so magnetic, kama ni ball nitagusa neti.
Oh baby, let's take a photo, baby,
yeah,
photo.
Kisha chora namba kwenye telephone,
yeah, yeah. Telephone.
Oh baby, let's take a photo,
baby, photo.
Kisha chora namba kwenye telephone,
hey, telephone.
Leo tuju,
hey,
we can get enough for you.
Promise to love you, always be there for you. There's nothing I won't do for you. wale, oyoyo, oyoyo, oyoyo. Sawa sawa le, oyoyo, oyoyo, oyoyo. Sawa sawa le, oyoyo.
Like my baby tomato, sweet like a mango. Put your name for macho, I wanna be a jango. Unapokata ya nshe, kisiki no peta nshe. Kena nipanda mashita nshe, unapolikanda kifu nshe. Kiwandati, nataka nigusa mukati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaidati, nataka nigusa mokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Niyali unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le, oyoyo. Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le, oyoyo.
REZ254.
Chali, chali, moyo Choka kwa singo, natafuta mrembo. Toka Mombasa Nairobi, Susumila fanya maningo. Nimpate pendo, ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika, nikiwa naye. Ama tani tenda, kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masindema. Mbona usiwe na shishi au sepe tuwe ma.
Kiwaona warembo warembo waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Wetu wanapenda posi kuwa makini. Bora uwe na posi au officialini.
Janini mikiki mikiki twapoteza muda. Sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wapatwa waaminiki shahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa. Warembo wa Mombasa. Warembo wa Mombasa. Nairobi pia.
Mganda Tanasha na Benipo naye wanilisa kanasa.
Nami nataka nipate kigori asinipike chini. Nika baba awe kama mdori ule wa bwana King.
Ye baba,
acha masiara lava una yumba yumba. Kuna kina Kajala Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania. Ilimtaka Irini woya, eti akasema kawaiwa. Yanini mikiki mikiki twapoteza muda. Nisaidie rafiki na sagabuja.
Wapatwa waaminiki shahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Shingo, shingo, yeah. Watch my love, love, bite, love, bite. Why you a single, single, single? Walking on and now it was it, was it, yeah. Well, you get to be a duma bingi bingi. Tofuni kipini shanga bagi. Nani pagamiki willy willy. Tuki wawa willy wawili wawili. Miundo kiindi chori chori. Napyo juwa kulisa kakachi. Nani pagami kiwili wili. Tuki wawa wili wawili wawili. Waonyesho na vyo donosha. Kapota boki unogambucha. Wamera ukamini likesha. Wali kutaka wakafukosa ehe.
Donosha, idonosha yo. Idonosha yo.
Donosha,
idonoka yo. Idonosha, idonoka yo.
Donosha,
donosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Dondosha, idondoka yo.
Aya dondosha, krikiti kata. Kiuno bijuka, dona nikosha. Apo swadata, fanya unabinuka. Basi dondosha, sindimba chakacha. Mdumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunichachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakumba mama. Utamu sukari ya mio.
Sogeze, highway, mi sebenze benze, highway.
Haya jibebe mebe, mfanye unadege nege, ilegeze geze. Haiwe
Kusha tulia, kusha tulia, kusha tulia. Kwanza tochi ya simu tatuone. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheta mama.
Kunde boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Itando kina ni gadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo. Piga denda wana piga nyayo.
Wekesha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia. Madu wote rukse nitanganganga. Napendaga vicheni vishanganganga. Na uturi watanganganga. Hakikisha unanukia.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu za tuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu wanalicheza mwanga.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Ase samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Wanotaka shindana na mimi, awapati atasare. Usishangae katuna vipini, mie makonde chare. Peace kwa lonileta mudini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafungure wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia.
Oya
kushoto kulia kashikamu. 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 Kushoto kulia kashikamu.
Oya dance Limpopo. Dance so cool, do for me so cool, make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, imege, ila goja kwanza. When you hear the sun.
Mitani makanaki kongi misoti mikutawasaki. Ini jiwa ngoyo yo. Take me to love yo yo. Ibidi babobo. Isemeka dumanyas roboto. Roboto, roboto, toto, roboto. Roboto, roboto, toto, roboto. Yeah, roboto. Isemeka dumanyas roboto. Roboto, roboto, toto, roboto. Roboto, roboto, toto, roboto. Yeah, roboto.
When you hear the sun. Naki,
msongi wa ngongongo Salivulie na shati Tuzirudi kibongongo Mbaka jinyani do chido Do chido, do chido Do abebi do chido Do chido, boya do Yani do chido, do chido Do chido, do abebi do chido Do chido, boya do When you hear the sun
Roboto, 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 ro